Ekhathini eyithile siyafikelwa isiphetho somcabango esithi asikho bahle ngokwanele ukufaneleka kuNkulunkulu. Noma singakuvuma noma cha lokho. Ngakwenza lokho mina. Iminyaka ngizama ukumcashela ngesikhathi ngisula izenzo zami. Cabanga nje lobo bula okwakuyikhona. Ngikubingelele ngamukele ngosine fresh ngingusibono Bithingema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Ngangalalela omunye umdlali engimkhonzile kwadrama ekwi-interview. Futhi wabe sekhuluma ukuthi wakwabhena nobuhlungu besisu ongachazeki. Bamphuthumisa kudokotela owathola ukuthi kunento evimbile ethunjini lakhe. Futhi uma kuwukuthi wayengezukuhlizwa ngokushesha wayezofa. Izinto eziba yivimbela blockages emzimbeni wakho zingathatha impilo yakho. Sibala kumapayipi omoya, awegazi nasemphinjeni. Uma ingalungiswa ngokushesha singakuyisa kwagoqa nyawo. Kanjalo futhi neyivimbela zokomoya nazo zifana ncimishi kwengakwenza kuwe. Yazi ngiyazi ukuthi igama elithi isono alisiyeli igama elivelele. Kodwa igama leli okuyigama likaNkulunkulu alisebenzisayo. Leli gama elifushane elineyinhlamvu eyinhlanu echaza isivimbela esenzeka uma simdela uNkulunkulu, isivimbela esiletha ukufa ingunaphakade. Kodwa bese uNkulunkulu aqhamuke nelinye igama nalo futhi lineyinhlamvu eyinhlanu liyigama lokuphila, igama eligudluza isivimbela blockage. Lelo gama uJesu. Nansi indlela nasiqu abeka ngayo ngokaJohane 4:14. Kepha lowo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona kasayukoma naphakade. Kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo kube ngokuphila okuphakade. Sonke ngamunye sinesono, sinento esihlukanisa noNkulunkulu. Manje senze njani? Sizama ukusula isenzo sethu kuhle lokho, kodwa kuhambeni kwesikhathi akusebenzeli. Okusebenzayo ukusondela kuJesu, ukuphuza emanzini okuphila uJesu asinika wona, umoya wakhe, izwi lakhe, ukukhulula isivimbela njengokuba kunguye kuphela ongakwenza lokho. Ukukusebenza akuyona impendulo, kodwa ukusondela kuJesu yikho kanye okuyimpendulo. Yilo izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp kunombolo ethi 067 706 0077. Kanti futhi ungaphinde uvashele iwebhusayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.